shi so ta magala Finfinnet Gardawa Seraf Senadana kasmas lafti sani qabenya ummatoromo fi qamoromiya wantani fi inni magala lele meni atattaman manamare bakkabota Ethiopia tiyate murti akkargatu addibilisuma oromo torban dabre ibsabasin gafate ture kamagala dirdawa ke samadde fade partin ibret lahandinetna lenatsanet yokanimmo gamta tokkuma bilisuma jedamummo ibsa abawon bacekan mormudan abbuma magala finfinne jiratto ta magaletti fadisnu magala dirdawa ka somaleti jedejira gabasa disjekko dirdawa rairge jallane tudesa
partin badadinna torban darbe afanen shan afanoji federala akata anqoppe susa hordofe abaon kun mesha siyasa gochu qofaf kamurte samekantanes manamare bakkabuota ummatatti diyate raggasifamu qabajechun gafatera isuma kanarratti diredawada finfinnen laftise qabenyisa sera fisenan kan oromo wante immi magalota lameni manamare bakkabuota diyate murti akka argatu gafatera abawotti itti gafatama dimma siyasa kataan obbolammi benya akka jedanit
etiyake mansaetak dimbulo marilate kwetat
gafin kun furmata heeratuun argatiin lafarra harkifamaa turuun yootti fufe ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa siyaasaa ta'aa waan deemuuf ariitiin furmaata akka argatu ibsa kaleessa baasneen gaafanne jirra kun gaaffii ummata oromooti jedhaniiru ibsa baa'oo kana hordofee diree dawaatti kan hundeeffame paartii hibrat laandinatina natsaannat jedhamuuf dubbii himaa akka ta'an obbo Adan Halaalee waa'ee Finfinnee jiraattotti haa dubbatanii ድሬዳዋን ካምቡልቺ ተሶማሌቲ ጀደኒ
ለመጀመሪያ ጊዜ ባቡር የመጣው ጊዜ በ1902
የሮጀልቀባፍ ባቡራን የሮን ገረከነት ዱፌ አከለኮ ሰውሮ አውሮፓቲ በረኩደ ሰገሊ ብላማቱሬ ማንጉዶኒ ኬኛ ዶካና ጅራታን ፈረንጆታ አፊ ሚኒሊክ ወሊንዱባኔ ሀዲደ ባቡራ ቡፈተ ባቡራ አፊ መጋለቲ ጃሩፊ ፈረንጆኒ ፈዲ አከቀባና ገርሲሳን yeroo sana iddoo kana jiraataa akka turan dhiisaa fi gurguraa malee oromoon turree jechuudhaan falmaniiru obbo Lammii Beenyaa garuu haala qabatamaa jiruurraa ka'anii falmuun ni danda'amaa jedhaniiru.